Jirika kule sikujua napiga nani. Mara dimbeli kaingia mifupani. Kusogea mbele kumcheki DJ ni nani. Kumbe DJ Devi ana kiwasa za madipe.
Kwenye mashine
ameanza
DJ Devi.
Ameanza uya ameanza DJ Devi we. Ameanza ameanza uya ameanza DJ Devi we. Kona kushoto yu wakulia yu. Musanisha nataka nisikie kwa hapa. Kona kushoto yu wakulia yu. Musanisha nataka nisikie kwa hapa.
DJ Devi DZ.
Tunataka kuvisikia piga.
Hivi unamjua DJ Kade wewe? Kade wewe. We'll be right back.
wanachangamka, wanachanganya, wanachangamka. Oh, wanachangamka, wanachanganya, wanachangamka. Oh, wanachangamka, wanachanganya, wanachangamka. Oh. Tumekusanyika tunataka vitu vya zamani.
Nyuma mama, nyuma wakwe, nyuma mama.